Get free music on mdundo.com.
Mipango nazidi kuendelea, mimi mkali sio siri, tena mwizi wa mali. Lele. Hata kama ukiwa umemwaga unamiminiwa tena, yeah.